kakoma mie. Kajua uko badona mi. Wewe ndiye mwene nyaga adona iye. Giza likipasova mi. Luwa nitapiga misi kakoma mie. Kajua uko badona mi. Wewe ndiye mwene nyaga adona iye.
Bata my bread for days. Singizi nikisikia sijawai kosa base. Kinenge nikisikia sijawai kosa plate. Vile naweza repay daily na contemplate. Kwa nini nisichajishe? Vile we come through be sufficient. Kando nikizima una grant wishes. Na ma offense kikamko kwa defense. Unani defend. Kujawai niweka on hold. Jukwa mipango zangu mikuweka on board. Misuko suko kikuja wendo na control. Wendo na nitunga mimi mwana kondo. Mimi mwana uja uja weni weka on hold. Jukwa mipango zangu miku weka on board. Misuko suko kikuja wendo na control. Wendo na nitunga mimi mwana kondo. Mimi mwana kondo.
Giza likipass over me. Duwa nitapiga misi takoma mie. Tajua uko badona mi. Wewe ndiye mwene nyaga adona iye. Giza likipass over me. You want to pick a miss to come on me, yeah. You want to go bad on me.
Na fame zizifanye mimi ni kuignore. Tangu ni form umenitolea form. Nikirudisha mkono weba dondo na ni give more. Nikiwa low weba dondo na ni give up. Unani charge aja na nguvu zingine ajab. Alpha na omega hakuna mwingine above. Tell me who can do what you do. Siyamini binadamu we believe in wewe tuju. Ujawai niweka on hold. Jukwa mipango zangu mikuweka on board. Misuko suko kikuja wendo na control. Wendo na nichunga mimi mwana kondo. Ujawai niweka on hold. Jukwa mipango zangu mikuweka on board. Misuko suko kikuja wendo na control. Wendo na nichunga mimi mwana kondo. Somebody's daughter mikuweta papa. Cheki vile wa umenifikisha fa. Umenibariki sana vile vile inafa. Jehovah wendo Adonai, wendo my God. Somebody's daughter mikuweta papa. Cheki vile wa umenifikisha fa. Umenibariki sana vile vile inafa. Jehovah wendo Adonai, wendo my God.